Ngilikhothi ungababuza ndiyangasozi nto yikisi Bathethwa ngexhosa rap andikwazi ungandimention Nambi ngomnye wamaqala ndihlonipheni makodini Xhosa isixhosa xho cela ndingandiqeli bafondini Eli lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe Eli lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe
Ulwimi lwenkobe kumboko ungandiqheli mhlawumbi amadlala ndimdala ndiqala uzuqonde ndidenda nonyana ndiyinkonde yesinyanya ndigadlela babona ukukhanya ndiyintlombe ngecawa xa ndisombela babhodla nemvali ngantsokotha kuba nengcwelerha kuxenga amaxhoba isixhosa ndasiexpota ndasiweza axhenza amaxhosa nakwaba babhoxa ngexesha ayiphele yamadoda ndiyintsha esikhotha amanxeba ndinolwimi lwegoka zimntakangqika ndiqabela iqonga isikhoba sicolitha ngengqondo ndiyaqiqa xa ndiqula into ngakungqisha amabhinqa ndiqawula ukhoxhoqo ndophula intloko nqumla amanqina ndirhale ndlela ndiqongqothwane ebeqabe legqitha ngede sidudu bada ndenza ede ede thede kuhleka nosidudu dlada madafede hlede hlede ndidiyidi ibhudu dada andiyodwa nkwede nkwede hadayidi isudu kada madaba ndiyedekede
ngilikhothi ungababuza ndiyangasozi nto yikisi bathethwa ngexhosa rap andikwazi ungandimention nambi ngomnye wamaqala ndihlonipheni makodini xhosa isixhosa xho cela ndingandiqeli bafondini eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe
amapiamba titsalile baxelele bandisithele chuke ejozi ndarhereza ndingenabani bendindedwa shuma ngendabhusha ispine ndafumana ikhosayini kwimbuzi igame itshintshile ufika kwam undifaka isifuthufuthu ngoku ndinga njeumntu ozoinvesta kuze ndibheke kuto bavutha becima bayafana nqono finye futhi noba sekundima ndiphele imandla soze ndiphele umfuthu ngandibiza ngechef hlala ndipheke ingoma ezile uncuthu shaba zidanile ngoba sifuna undibona ndime ngqi mithandazo yam undiseyintwana uba uyiphendule ngoku ndikho umkani ndisengomeni namaqali tri phakamile ilali ndisisibane mfethu ndiyakhanyisa noba uzalwa ngubani iphupha lakho na ungaliphili ungavumi nix baxelele baayiwa yini ndiyintsimba igobi ndiliqhawe njengotatubiko ewe ndilirhothi njengomlusa ndivuzi wankisi
ngamaqala kudala siphana ngabantwana basaqala gandaganda ndiyabakrasha rap gangster number number bazogcwala ngendiyekwa best rapper ngamagama ngengithwenza but nam black panther ndiyabakanda on another level jonga ndihleli ndedwa ndiyabatsana njengenkuni ndizobabasa bazothwasa kuvela ndibuze ndiyangamandla ungazonqanda unqanda ntoni motherfucker banantloni bayabhayitha amafather ndangabatold you that we are back so imagine catching a rap when these cats is rapping in action addressing fans with the passion I'm actually trying to get further I'm best connect with the legends I'm heaven sent from above I'm an angel dancing with devils I'm crazy I'm very crazy I'm elevating it daily I'm taking it to the top and I'm never changing I'm gravy I'm wavy I'm hella dripping you kind of lazy so hear me kwantana ngiguqula ulwimi uba u-understand nokuthenga
ngilikhothi ungababuza ndiyangasozi nto yikisi bathethwa ngexhosa rap andikwazi ungandimention nambi ngomnye wamaqala ndihlonipheni makodini xhosa isixhosa xho cela ndingandiqeli bafondini eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe
Kute manikiniki zindala zombini ngumqala nephini udikidiki sudlala ngomdidi sithaba nengidi uhlaza inginqo ubambile usisiginqo uqhawukile nojingi ubuze bonke ndimosha isiginqo lwimi lenkobe ndiciza fobe ndiqambe imihobe emzantsi urhobe maze nethole masimyekeni arhone uzibone esidikidikini uqaba ukuvuke edastini useghostini unqenqiso ngophotha unosimele emayikhini swaye emakini sikhala epalini sikhamana amasimba ukhitshwa inkani iflesh ngubika unkani sikhala samanika siyabagqumelela siphethe ipeki ngathi chitha ibhunga ingqina basagunqa banganqunga ndlambulo manqunga I touch flames and bend sharper than incula if uqinele enyaleni then uculuwa xazulwa ligugu ngcono uthoba isantya phophos babeqine ozawubhityela ezibhrukhweni uba ubhadlanga mtshana easy
ngilikhothi ungababuza ndiyangasozi nto yikisi bathethwa ngexhosa rap andikwazi ungandimention nambi ngomnye wamaqala ndihlonipheni makodini xhosa isixhosa xho cela ndingandiqeli bafondini eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe